te tā ahini te tahi tangata e ta tari ana. Kia hoki mai kia tāwa, kia anga mua tērā kaupapa au. Kia haka piti ake kia heni e ta tari mai ana. Kia koe heni.
Oh, kia ora, tēnā no kaurua, miharo tērā tū āhuatanga, te takitaki, i tēnei mea te waiata, te haka Māori. I konei, me te mea nōki ko tērā haka anō, e kau ki te tai e tino haka tērā no roto mai o Ngāpui whānui, te tai tokarau whānui, ana karakia tērā nā nuku tawhiti i te wā i umaia ki roto i te wahapu i roto i te moana o Hokianga. Hoi no atu i tērā, hihianau te whiwhi kōrero mai i tēnei koroke ko tai mai i takutaha. Tēnā koe.
Kia ora, kia ora.
Tēnā kōrero mai, ko ai koe nohea koe?
Ko Richie Browner hei no Hokianga Hakapau karakia.
Oh, tēnā koe, nā reira, ehia ki... I mā takitaki koe i te tauā i Raruna. Did you watch the display down here?
Nah, parts of it, yeah. Parts of it,
what do you think about it all?
Breathtaking, really. Just the wairua of it all is just amazing. Love being here and just experiencing it all.
Waitangi Day to you?
Can't describe it, it's just a day to acknowledge everything and be a part of the kaupapa.
Yeah. Hey, thank you for your time. And really, I want to know exactly why it is you're holding or carrying the haki tino rangatira.
In short, because I'm proud to be Māori.
Oh, kia ora. Actually, I'm trying to grab another person as well. Tēnā koe mō kōrero. E te koroke nei, I'm trying to grab someone. Sorry, she's just run away. Hoi noa kia whakawhiti anō ki te pau kōrero ki te tēniti matua. I runga noi te mōhio e rongo tōna nāu i ngā reo karanga, i ngā reo hakahaka kei raro kei te one one i te tīwaitangi marae. Tēnā kaurua.